Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 25, ahamagara abigishwa ku nyanja. Iki gice gishingiye muri Matayo, igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza kwa 22, Mariko igice cya 1 umurongo wa 16 kugeza kwa 20, na Luka igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Ku nyanja ya Galileya, umuseke wari utambitse. Abigishwa bari bagushijwe agacuho nijoro, bari bamaze bavunikira ubusa, bari bakiri ku kiyaga mu bwato barobeshaga. Yesu yari yaje ku nkombe z'amazi kugira ngo ahamare umwanya ari mu mutuzo. Kare mu gitondo yari yizeye ko ari bubona akanya ko kuruhuka, yikebanuye imbaga y'abantu yamukurikiraga umunsi ku wundi. Ariko mu kanya gato kakurikiyeho, abantu batangiye kumukoraniraho. Umubare wabo wiyongeraga vuba vuba ku buryo bakozaga Yesu hirya no hino. Hagati aho abigishwa be bari bavuye mu mazi. Kugira ngo ave muri uko guhatana n'abantu, Yesu yagiye mu bwato bwa Petero maze amutegeka kubusubiza mu mazi mu ntera ntoya uturutse ku nkombe. Aho niho byari gushobokera abantu bose kwitegereza Yesu no kumutegera amatwi, maze yigisha iyo mbaga yari ku nkombe y'inyanja ari mu bwato. Mbega ukuntu kubamarayika icyo kintu cyari agahebuzo kukitegereza. Kubona umutware wabo w'umunyacyubahiro yicaye mu bwato bw'umurobyi, akozwa hepfo no haruguru n'amazi yahoreraga ubudatuza, atangariza inkuru nziza y'agakiza imbaga nini y'abantu yabyiganiraga ku nkengero z'amazi muteze amatwi. Uwari umunyacyubahiro wo mu ijuru yari arimo kubwira rubanda rusanzwe ibintu bikomeye by'ubwami bwe, bateraniye hanze ahantu hari umwuka usesuye. Aho arashobora kuba nta handi hantu yari yabonye hakwiriye ngo ahakorere imirimo ye. Ikiyaga, imisozi, imirima myinshi yari ikwiye kuyaho hantu, umucyo w'izuba wari wakwiriye ku isi, byose byamuhaga imfashanyigisho zo gutangaho ingero mu byigisho bye no kubicengeza mu mitima y'abantu. Kandi rero nta cyigisho Kristo yigishaga ngo kigende ubusa. Buri butumwa bwavaga mu kanwa ke bwageraga ku bantu bamwe na bamwe bumeze nk'ijambo ry'ubugingo buhoraho. Buri mwanya imbaga y'abantu yarushagaho kwiyongera aho ku nkengero z'amazi. Abakambwe bazaga bagendera ku tubando twabo, abahinzi b'intarumiko baturutse ku misozi, abarobyi bavuye mu mirimo yabo iruhije mu kiyaga, abacuruzi n'abigisha amategeko, abakire n'abanyabwenge, abakuze n'abato bari bazanye ababo barwaye kandi b'imbabare babyiganiraga kumva amagambo y'umwigisha wavuye ku Mana. Abahanuzi bari barategerezanyije amatsiko gusohora kw'ibihe bisa nk'ibyo, maze bandika bagira bati: "Nimwumve ntara ya Zaburoni n'iya Nafutari, ahagana ku nyanja no hakurya ya Yorodani, aho niho Galileya ituwe n'abanyamahanga." Abantu bari mu mwijima bigunze, babonye umucyo mwinshi. Abari mu gihugu cyacuze umwijima w'urupfu bigunze, urumuri rwarabamurikiye. Matayo igice cya 4 umurongo wa 15 n'uwa 16 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Usibye iyo mbaga y'abantu yari ikoraniye ku nkombe ya Genezareti, igihe Yesu yigishaga icyigisho cye, hari abandi bantu yatekerezagaho bazamwumva. Yahuranyije amaso mu bihe bizakurikiraho, yabonye abayoboke be b'indahemuka bazaba bari mu nzu z'imfungwa no mu nkiko, bari mu bigeragezo, mu bwigunge no mu mubabaro. Buri gihe cyose cy'umunezero n'icy'intambara ndetse n'icy'impagarara cyari gifunguriwe imbere ye. Mu magambo yabwiraga bari bamukikije uwo mwanya, ari nayo yabwirwaga abo bandi bazakurikiraho, yari amagambo agomba kubabera ubutumwa bwo kubatera ibyiringiro mu gihe cy'ibigeragezo, kubakomeza no kubahumuriza mu gihe cy'ishavu, no kubabera umucyo uvuye mu ijuru mu gihe cy'umwijima. Ahagana ku iherezo ry'ibihe mu buryo bwa Mwuka Muziranenge, iryo jwi ryavugiraga mu bwato bw'umurobyi ku nyanja ya Galileya rizumvikana ribwira imitima y'abantu iby'amahoro. Amaze kuvuga amagambo ye, Yesu yarahindukiye areba Petero, amutegeka kwigira imbere mu nyanja kandi akajugunya urushundura mu mazi kugira ngo arobe. Nyamara Petero yari yacitse intege kandi yihebye. Yari yakesheje ijoro ryose nta fi n'imwe afashe. Mu masaha yari amaze ari wenyine, yari yibajije ku iherezo rya Yohana Umubatiza wari urimo ababarira mu nzu y'imfungwa yigunze. Yari yibajije ku hazaza ha Yesu n'abayoboke be, ku kugenda nabi k'umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza muri Yudeya, ndetse no ku rwango yagiriwe n'abatambyi n'abigisha b'amategeko. Umurimo wari umutunze nawo wari wananiwe kugira icyo umugezaho, maze yitegereje inshundura zirimo ubusa, abona hazaza hasa n'ahijimishijwe no gucika intege. Yaravuze ati: "Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze, reka nzijugunye." Ijoro nicyo cyari igihe cyiza cyo kurobesha inshundura mu mazi akeye yo mu kiyaga. Nyuma yo gukesha ijoro ryose ntacyo bagezeho, byasaga nk'aho kujugunya inshundura mu mazi ku manywa ari ukwigiza nkana. Nyamara Yesu ni we wari utanze iryo tegeko, kandi urukundo abigishwa bakundaga umwigisha wabo rwabateye kuryumvira. Simoni afatanyije n'umuvandimwe we bajugunye urushundura. Batangiye kuzamura, basanze harimo amafi menshi cyane ku buryo rwari rwatangiye gucika. Byabaye ngombwa ko barembuza Yakobo na Yohana ngo baze babafashe. Bamaze kwegeranya amafi barobye, amato yombi yaruzuye cyane ku buryo yashoboraga kuba yarohama. Nyamara muri uwo mwanya ntabwo Petero yari agitekereza kuri ayo mafi cyangwa ku byo yari yikoreye. Kuri we, icyo gitangaza cyerekanaga imbaraga y'Imana kurenza ibindi byose yari yarabonye. Yabonye muri Yesu umutegeka w'ibyaremwe byose. Ubwiza bw'ubumana bwari aho hantu bwahishuye inenge y'ububi bwe. Gukunda umwigisha we, guterwa isoni no kutizera kwe, ishimwe yari afitiye Kristo ry'uko yiyambuye umwanya w'icyubahiro agahinduka umuntu woroheje, ariko cyane cyane kwimenyaho ko yanduye imbere y'ufite kubonera kutagira urugero, byose byamuteye ubwoba bukabije. Mu gihe bagenzi be barimo begeranya amafi yari mu nshundura, Petero we yikubise ku birenge by'Umukiza avuga ati, "Vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha." Mwene uko kugaragara k'ubuziranenge bw'Imana niko kwari kwarateye Daniyeli kwikubita hasi nk'upfuye imbere y'umumarayika w'Imana. Yaravuze ati, "Sinasigarana intege, kuko ubwiza bwanjye bwampindukiyemo ububore ndatentebuka." Yesaya nawe igihe yabonaga icyubahiro cy'Uhoraho yaratatse ati, "Ni ishyano ndapfuye we, kandi ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka Nyiringabo." Daniyeli igice cya 10:8. Kamere ya kimuntu irangwa n'intege nkeya ndetse n'icyaha yahuye n'iy'Imana itunganye maze yiyumvamo rwose ko adashyitse kandi ataboneye. Uko rero niko byagiye bigendekera abantu bose bahawe amahirwe yo kwitegereza gukomera kw'Imana n'ikuzo ryayo. Petero yaratatse ati, "Nyagasani igirayo kuko gendera umunyabyaha." Nyamara gundira ibirenge bya Yesu yiyumvamo ko atagomba kumuvaho. Umukiza yarasubije ati, "Witinya, uhereye none uzajya uroba abantu." Yesaya amaze kwitegereza ubuziranenge bw'Imana n'uburyo we adatunganye, nibwo yahawe inshingano y'ubutumwa buvuye ku Mana. Petero amaze kuyoborwa ku kwizinukwa no kukwishingikiriza ku mbaraga y'Imana, nibwo yahamagariwe gukorera Kristo umurimo. Kugeza icyo gihe, nta n'umwe mu bigishwa wari wariyunze na Kristo byuzuye ngo bafatanye umurimo. Bari bariboneye byinshi mu bitangaza yakoze kandi baranategeye amatwi ibyigisho bye. Nyamara, bari batarazibukira imyuga yabo bari basanganywe. Bose bari baraciwe intege bikomeye no gufungwa kwa Yohana Umubatiza. Nibiza arizo zari kuba ingaruka z'umurimo wa Yohana, bari kugirira umwigisha wabo icyizere gikeya urebye ukuntu abayobozi b'idini bose bari bahurije hamwe kumurwanya. Mu bihe nk'ibyo, kwisubirira kuroba igihe gito byarabaruhuraga. Ariko ubwo Yesu yabararikiye guhara imibereho bari basanganywe maze bagahuriza hamwe inyungu zabo n'ize. Petero yari yaremeye uwo muhamagaro. Bageze ku nkombe, Yesu yabwiye abandi bigishwa ati, "Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu." Ako kanya bahise basiga byose baramukurikira. Mbere y'uko basaba gusiga inshundura zabo n'amato yabo, Yesu yabanje kubizeza ko Imana izabaha ibyo bakeneye. Gukoresha ubwato bwa Petero mu murimo wo kuvuga ubutumwa byari byahawe igihembo gikomeye. Ubereye abamwambaza bose ubutunzi, yaravuze ati, "Mutange namwe muzahabwa. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye ni rwo muzagererwa." Abaroma igice cya 10:12, naruka igice cya 6:38. Yari yamaze kugororera umurimo w'uwo mwigisha mu rugero nk'urwo. Kwitanga kose kugaragajwe mu murimo we wo kubwiriza ubutumwa azakugororera akurikije ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo. Muri iryo joro ribabaje bamaze bari ku kiyaga batari kumwe na Kristo, abo bigishwa babujijwe amahoro cyane no kubura kwizera kandi bacoguzwa no kuvunikira ubusa. Ariko kuba hamwe n'abokwe byabateye kwizera kandi bibazanamo umunezero no gutsinda. Bityo rero natwe nuko iyo tutari hamwe na Kristo, ibyo dukora ntibigira icyo bigeraho kandi gushidikanya no kwijujuta biratworohera. Ariko iyo turi hafi maze tugakora tuyobowe nawe, dushimishwa n'ibihamya biduhamiriza imbaraga ze. Umurimo wa Satani ni uwo guca umuntu intege, ariko umurimo wa Kristo ni uwo kumutera kwizera no kumuremamo ibyiringiro. Icyigisho gikomeye abo bigishwa bakuye kuri icyo gitangaza ni icyacu natwe. Nuko nyiri jambo ryashoboye gukusanyiriza amafi hamwe yakuye mu nyanja, afite ubushobozi bwo gukabakaba imitima y'abantu no kubiyegereza akoresheje imirunga y'urukundo rwe kugira ngo abamukorera bashobore kuba abarobyi b'abantu. Abo barobyi b'Abanyagalileya bari abantu baciye bugufi kandi batajijutse, ariko Kristo, umucyo w'isi, yashoboye mu buryo bushyitse rwose kubaha ubushobozi bwo kuba mu mwanya yari yarabatoranirije. Ntabwo Kristo yasuzuguye ibyo kwigishwa mu mashuri, kuko iyo ubwenge butegekwa n'urukundo rw'Imana kandi bukegurirwa umurimo wayo, buba umugisha. Nyamara yaciye ku banyabwenge bariho mu gihe cye kubera ko biyemeraga cyane ku buryo batari gusangira imibabaro n'imbabare kandi ngo bafatanye umurimo n'Umunyanazareti. Mu myumvire idashingiye ku kuri bari basanganywe, basuzuguraga kwigishwa na Kristo. Nyagasani Yesu ashaka gukorana n'abantu batazahinduka imiyoboro ifunze yo kumenyesha abandi ubuntu bwe. Ikintu cya mbere abifuza gukorana n'Imana bose bagomba kwiga ni ukureka kwiyiringira, bityo bazaba bateguriwe guhabwa imico ya Kristo. Ntabwo ibyo ari ibyo kwigirwa mu mashuri akomeye ya siyansi. ni imbuto y'ubwenge butangwa n'umwigisha wavuye ku Mana wenyine. Yesu yatoranyije abarobyi batari injijuke kuko batari barigishijwe mu migenzo n'imico y'ubuyobe byo mu gihe cyabo. Bari bafite ubushobozi bavukanye kandi bari abantu bicisha bugufi ndetse bashobora kwigishwa, akaba yarashoboraga kubatoriza gukora umurimo we. Mu buzima busanzwe hariho abantu benshi banyura mu mirimo ivunanye ya buri munsi, bihanganye batazi ko bafite ubushobozi buramutse bukanguriwe gukora bwabazamura bukabageza ku gihagararo cy'abanyacyubahiro bakomeye bo ku isi. Ubwo bushobozi businziriye bukeneye gukorwaho n'ukuboko gufite ubwenge kugira ngo bukanguke. Abantu nk'abo nibo Yesu yahamagariye gukorana nawe kandi yabahaye amahirwe yo kwifatanya nawe ubwe. Ntabwo abakomeye bo ku isi bigeze na mba bagira umwigisha nk'uwo. Igihe abigishwa basohokaga mu ishuri ry'Umukiza, ntabwo bari bakiri inkandagira bitabo cyangwa abanyamusozi. Bari barahindutse nkawe mu bitekerezo no mu mico, kandi abantu bamenye ko babanye na Yesu. Ntabwo umurimo w'ikirenga wo kwigisha ari uwo gupfa gutanga ubumenyi gusa, ahubwo ni ugutanga imbaraga itanga ubugingo yakirwa binyuze mu guhura kw'ibitekerezo n'ibindi bitekerezo no mu guhura k'ubuzima n'ubundi. Ubugingo nibwo bwonyine bubasha kubyara ubundi bugingo. Mbega rero ukuntu abo bigishwa bari bafite amahirwe, bo bamaze imyaka itatu bahura buri munsi n'ubugingo buva ku Mana bukomokwaho na buri mbaraga yose ibeshaho yahesheje isi umugisha. Yohana umwigishwa ukundwa niwe wiyeguriye imbaraga z'ubwo bugingo butangaje. Aravuga ati, koko kandi ubwo bugingo bwaragaragaye turabubona, turi abagabo bo kubuhamya kandi nibwo tubatangariza. Ni ubugingo buhoraho bwahoranye n'Imana Data ikabutugaragariza. Twese twahawe ku migisha ye isendereye kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Nta kintu cyari kiri mu ntumwa z'umutware wacu cyo gutuma zihesha icyubahiro ubwazo. Byaragaragaraga ko gutsinda k'umurimo wazo kwashingiraga ku Mana gusa. Imibereho y'abo bagabo, imico bubatse muri bo n'umurimo ukomeye Imana yabakoreyemo, ni ibihamya by'icyo izakorera abantu bose bemera kwigishwa kandi bayumvira. Umuntu ukunda Kristo cyane azakora ibyiza byinshi. Nta rubibi ruriho mu kubingira akamaro ku muntu ushyira inarijye ku ruhande maze akemera ko Mwuka Muziranenge akorera mu mutima we kandi akabaho imibereho yeguriwe Imana uko yakabaye yose. Abantu nibanamba ku myitwarire ikwiriye, ntibivovote cyangwa ngo bacogore bumire ku nzira, Imana izajya ibigisha isaha ku yindi n'umunsi ku wundi, irifuza guhishura ubuntu bwayo. Abantu bayo nibakuraho inkomyi, izacuncumura amazi y'agakiza mu migezi myinshi ibinyujije mu miyoboro y'abantu. Iyaba abantu bari babayeho mu mibereho iciye bugufi, bashishikarizwaga gukora ibyiza bashoboye gukora byose. Iyaba abantu batari barambuweho ibiganza bibabuza gukora byigiza y'umuhati wabo, ahantu butubona hari umukozi umwe wa Kristo haba hari ijana. Imana isanga abantu ikabatora uko bari maze ikabigisha gukora umurimo wayo mu gihe bayiyeguriye. Iyo Mwuka w'Imana yakiriwe mu bugingo bw'umuntu, akangura ubushobozi bwabwo bwose. Binyuze mu kuyoborwa na Mwuka Muziranenge, ibitekerezo byeguriwe Imana bitizigamye bikura mu buryo buboneye kandi bigahabwa imbaraga zo gusobanukirwa no gusohoza ibyo Imana ishaka. Imico irangwa n'intege nkeya no kubanya mugirya nino irahindurwa ikaba irangwa n'imbaraga no gushikama. Kwiha Imana ubudasiba bizana isano y'inshuti magara hagati ya Kristo n'umwigishwa we, ku buryo umukristo ahinduka nkawe mu ntekerezo no mu mico. Azagira ibitekerezo bimurikiwe kandi byagutse binyuze mu komatana na Kristo. Ubwenge bwo gutandukanya ibibi n'ibyiza buzarushaho gutyara kandi gushyira mu gaciro kwe kuzaba kuri ku rugero rwiza. Imbaraga itanga ubugingo ya zuba ryo gukiranuka ikangura umuntu wese ushaka kubera Kristo igikoresho, ku buryo ahabwa ubushobozi bwo kwera imbuto nyinshi zo guhesha Imana icyubahiro. Abantu baminuje mu mashuri y'ubugeni na siyanse bigira ibyigisho bikomeye cyane ku bakristo bafite imibereho iciye bugufi kandi bafatwa n'abo ku isi nk'inkandagira bitabo. Nyamara aba bigishwa batazwi bigiye mu ishuri risumba ayandi yose, bicaye ku birenge by'uwavuze mu buryo nta wigeze avuga nkawe.